welcome ipande tumejazanga mapimbi. Road ni easy, bora usichome kidney. Tasi fisi, tunawachimba maini. Choche riski, sura za maiti. Maisha sili, sili, sina ganji. Wana kiti, si ni taki. Daily tips, series na roll majani. Na cast ya fit, east side kuna uradi. No sign ya kurudi nyuma hata kani tough. Nitaraisisha hii kazi ugwangiki ni cuff. Road rough, tuko kujificha ndo tupige puff. Nikilia imekuwa hard, wanadena bluff. Si tricky, kama unaweza kuwa smart. Unadai bang, watagwan, mongo ina staff. Ina run, ikinipa hati ya kuwa papasa. Hawajui bora kuna hata kuna matata. Atujeka kapriti, sura imebonda. Hawako please na maisha haondo alichora. Friends ni nako, tics na riba za kungoa. It's always politics, no zinatunyoa. Huko mtani tu, wakiondoa. Utadhani siku kuu, kumbe nitoka. Ni crazy ata juju tu, haiwezi okoa. Ikirosha kuku juu, tunangorota. Wrist ina kapa, shingo inatala. Teeth ina shine, bado na saka za jaba. Tunapewa kamba, solution ni mada. So tukipatana lazima ukue faster. Toss ni ya kugeuza tenchis tukapa. Focus ni ya kupeleka odi kwa baba. Bado tunaponea ni maombi ya mama. Beast ashazoea kuitwa mnyama.
Moja safi, moja moto for the masses. And on God I ain't kissing no asses. For so long they tryna put me on some brackets. Na manzi siiga vaita tu mada na taxes. Kabla ni bonge ntakuwa nimewasoma. Zime tushikia release tukazizi miya koja. Na kauna swara buda itabidi umeomba. Na vitu mina kanga si lazima mtaonja. Forward ever, backwards never, no reverse. Nimefika at a place of no return. Wametry sana kunipanga na sipangiki. Ukileto janja budat na kukula beating. Toka bangu to Doni, buru to Jerry. Paipu na kila Islando in Nairobi, I'm on it. Wananisaka but wanioni. Wakinipata kasi biashara sina maoni. I'm just kidding, soka chini. Ni kupange kiasi for like 2 minutes. Bangu's finest manonari mina kwanga cheesy. Na kasi taki wa kule na jaza pilipili. Koko na swali untakajibu, I get the answers. Shambo boy and then impeleke na rada. Mi big stepper vile na step kwa hizi tama. Kupata nikilala magajwa hiyo ni nadra. Tunatumia doya pita to pay Paul. Ndio tusafishe rada tutatumia to pay phone. Hizi streets lazima tumie dot kugain mob. By way no na juadili takwe me pay off.